mushobora kwibaza Imana isumba byose, Imana y'urukundo kandi iri hejuru, idufitiye impano y'umwuka wera, ntashobora kuduha rwose ikibi, ahubwo Imana iduhishiye icyiza cyane cy'ingirakamaro. Ibuka rwose iyo umwana wawe agusabye icyo kurya, ukora ibishoboka byose kugira ngo umubonere cyiza cyo gufungura. Umubyeyi mwiza yifuza ko abana be bagira imbaraga n'ubuzima bwiza. None se ku Mana aho bimeze gute? Birumvikana ko igihe cyose dusaba, Imana yiteguye rwose kutwoherereza icy'ingirakamaro.
Reka dufate mu mutwe aya magambo meza yanditswe muri Luka igice cya 11 umurongo wa 9 na 10. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mureke tubisubiremo maze tubifate no mu mutwe. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Reka tubisubiremo. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Reka dusubiremo turebe ibyo tumaze kwiga. Ngiye kubabwira amagambo, mumbwire niba rukuri cyangwa niba atarukuri. Kugira ngo twakire umwuka wera, tugomba kweza imitima yacu tugakuramo ibibi byose. Nibyo cyangwa sibyo?
Ibyo nibyo rwose. Mbere yuko twakira umwuka wera, Imana itwereka ibidatunganye muri twebwe kugira ngo tubanze tubivemo rwose.
Ikibazo cya kabiri ni iki? Ugomba guha ubwenge bwawe n'umubiri wawe n'umutima wawe ndetse n'ibitekerezo byawe ukabiha abagusengera, cyangwa ugomba kubiha umwuka wera?
Ntabwo ibyo ubiha abagusengera kuko si bo wizera, ahubwo wizera Imana kugira ngo ikumanureho umwuka wera.